mengele angena mina manje bulana masama igenerali number 1 don gerez a generali generali mengele angena mina manje bulana masama igenerali number 1 don gerez abekezela lapho twana ngithi kuzovela uvela kungenabo kumaphi kukuphi la uvela khona ngamakhona khona itenja gefali kapelani nonka ntwana katezi bheka manje ngompetha asondela ntwana ngena ngovivi impilo yami ishitshile ntwana ngithi kubhizi hayi ntwana kubhizi hayi ma ntwana kubhizi hayi ntwana kubhizi ntwana kubhizi hayi ma ntwana kubhizi ntwana kubhizi Ay man, tana ku pisi.
Get up.
Tana ku pisi.
Get up.
Ay man.
Get up.
Tana ku pisi.
Get up.
Ay man, tana ku pisi. Elana fana giti sazo kokota kakhulu sebenze kathi mathule phuma nalo moya wami. Bene ku pitch na stella singenza ngabheka indlela ibangulaka ntana thanda le mtshelo kwami. Imini ophutama ntana bebo rafa singathishi besihleka baphinde bahlebe ngazo. Ungathembi muntu ntana kulo mhlaba siphila kuwe vele vele ntana ngithi umuntu nabo. Abo Osama Obama Montana kwathana labo impila nabo ntana baso pamajaha. Imisebenzi kachuma lana ntana ngithi angeke ningibuze uyo muntu ongangikhona. Uthatha ubheka ngaphuthi uzubhizi ntana udedela kwena matana bheka manje bayatatazela. Nami temu nkulunkulu mpilivela kuye ntandaza kakhulu ntana ngithi kuzoshintsha. Ashonela umama shonela ntana ngithi thatha ubheka ngaphuthi amalama ngethafu. Nami mfuna impumelelo dala bese tshela bekezela bambelela kululeka kuzulula. Kimatata alifathi makathi alidi kathi dirutswalela mahlathi. Akimatata alifathi makathi alidi kathi dirutswalela mahlathi.
Angeke uthathe ama chance ngiyakuzwa izinja yini Correct. Pass up, Dale. Pass up, so call on your collab.